Hezekiah 26 verse 1. Kwathi ngonyaka weshumi nanye ngolokuqala lwenyanga izwi likaJehova lafika kimi lathi verse 2. Ndodana yomuntu, ngenxa yokuba ithile lishilo ngaseJerusalema ukuthi ashila laphukile ebeliyisango labantu seliphendukele kimi, ngiyakugcwala lapho selichithekile. Verse 3. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova ithi, bheka ngiphezu kwakho Thire, ngiyakwenyusela kuwe izizwe eziningi njengolwandle likhuphula amaza alo. Verse 4. Ziyawuchitha izingange zaseThire zibhidlize imbhoshongo yalo, ngiyakukhukhuza umhlabathi walo kulo ngilenze idwala eliyinyabule. Verse 5. Liyakuba indawo yokweneka amanethe phakathi kolwandle, ngokuba mina ngikukhulumile isho iNkosi uJehova, liyakuba impango yezizwe. Verse 6. Amadodazi alo asendle ayakubulawa ngenkemba, bazi ukuthi nginguJehova. Verse 7. Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova ithi, bheka ngiyakuyisa eThire uNebukadinesari inkosi yaseBhabhele evela enyakatho eyinkosi yamakhosi enamahashi nezinqola nabamahashi nesixuku sabantu abaningi. Verse 8. Uyakubulala amadodakazi akho endle ngenkemba, enze inqaba ngakuwe, akunqabele iduli, akumisele ihawu. Verse 9. Uyakubekisa izinqama zakhe zokungqubuza ezingangeni zakho, abhidlize imbhoshongo yakho ngamazembe akhe. Verse 10. Ngenxa yobuningi bamahashi akhe, ibhuqu lawo liyakukusibekela, izingange zakho zizamazame ngomdumo wabamahashi noku namasondo nowezinqola lapho engena esangweni lakho, njengalokhu kungenwa emzini ofohliweyo. Verse 11. Ngezinselo zamahashi akhe uyakunyathela zonke izidaladi zakho, abulala abantu bakho ngenkemba, kuwe phansi izinsika zamandla akho. Verse 12. Bayakuphanga imfuyo yakho, bagcugce impahla yakho ethengiswayo, babhidlize izingange zakho, badilize izindlu zakho ezinhle, babeka amatshe akho nemithi yakho nesihlabathi sakho phakathi kwamanzi. Verse 13. Ngiyakwenza ukuba isiho sezihlabelelo zakho siphele, nezwi lamahabhu akho alisakuzwakala. Verse 14. Ngiyakukwenza idwala elinyabule ube indawo yokweneka amanethe, awusayikwakhiwa, ngokuba mina Jehova ngikukhulumile isho iNkosi uJehova. Verse 15. Isho kanje iNkosi uJehova kulo ithile ithi, ngomdumo wokuwa kwakho, lapho abagwaziweyo bebubula nabafayo bebulawa phakathi kwakho, iziqhingi ziyakuzamazama. Verse 16. Zonke izikhulu zolwandle ziyakwehla ezihlalweni zazo ubukhosi, zikhumule izingubo zazo, zihlubuke izambatho zazo ezifekethisiweyo, zimbathe ukuthuthumela, zihlale emhlabathini zithuthumele njalo njalo, zimangale ngawe. Verse 17. Ziyakwenza isililiselo ngawe zithi kuwe, yeka ukuchitheka kwakho, wena owahlalwa ngabasolwandle, muzo odumileyo owawunamandla olwandle, wena nabakhileyo kuwe, owenza kuba besatshe bonke abakhileyo kuwe. Verse 18. Manje iziqhingi ziyakuzamazama ngosuku lokuwa kwakho. Iziqhingi ezisolwandle ziyakuphela amandla ngokumuka kwakho. Verse 19. Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova ithi, lapho ngiyakukwenza umuzi ochithekileyo njengemizi engahlalwayo, nalapho ngiyakukhuphulela unto phezu kwakho, amanzi amaningi akusibekele. Verse 20. Ngiyakukwehlisa nabehlela egodini kubantu basendulo, ngikuhlalise ekujuleni komhlaba kanye nabehlela
egodini njengasezindaweni ezichithekileyo kwasendulo ukuze ungahlalwa ngisabeka udumo ezweni labaphilayo.
Verse 21. Ngiyakwenza incithakalo ungabe usabakho, uyakufunwa kepha awusakufunyanwa kuze kube phakade, isho iNkosi uJehova.